wasaaradda cadaaladda dastuurka iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka Puntland ayaa maanta si rasmi ah uga daahfurtay magaalada Garoowe ee xarunta dowlad goboleedka Puntland shirka notaayooyinka danabaysan ee e-notary. Daahfurka shirka notaayooyinka iyo wasaaradda cadaaladda Puntland ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowlad goboleedka Puntland, madax ka socotay notaayooyinka, qareenno iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda cadaaladda Puntland. Wasiirka wasaaradda cadaaladda dastuurka arrimaha diinta iyo dhaqan celinta Puntland maxamed cabdiwahaab axmed ayaa ka hadlay ahmiyadda kulankan.
Maanta oo ay tahay bishu 12 June waxaan halkan kaga dhawaaqaynaa sidii hore loo soo jeediyey oo loo sharxay daafurka notaayada danabaysan ama waxaa la yidhaahdaa e-notary-ga ee deegaanada Puntland.
Qaar ka mid ah madaxda iyo marti sharaftii ka qayb gashay shirka ayaa soo dhaweeyay nidaamka cusub ee e-notary, waxaana ay sheegeen in arrinkani ay baahi weyn bulshada u qabto.
Dabajinta habka codsiga amaahda, tusaale, waxaa horay u dhici jirtay in amaahdu waqti ay qaadato. Markii notarygu uu e-notary noqdo, amaahda iyo kreditka aan bixinayno way fududaynaysaa.
Ka ururqareen ahaan runtii aad baan ugu faraxsannahay inaan maanta ka soo qayb galno daahfurka nidaamka e-notary-ga ama electronic notary-ga. Saan ognahay waqtigaanaan hadda joogno waxaa la yidhaahdaa age-ka technology ama tiknolojiyadda oo runtii saameyn ku yeelanaysa qayb kasta oo nolosheena ka mid a ay tiknolojiyadda maanta saameyn ku leedahay. In nidaamkii notaayada ah inaynu u wareejinno oo waxa la yidhaahdo aynu system ka dhiganno elektroniga runti aad bay noo farxad gelinaysaa.
Sidaan ognahayba notaayadu ama qolyaha notaayadu waxay ka mid tahay bahda cadaaladda. Muddooyinka ugu dambeysay ay shaqaynayeen bahda notaayooyinku wax badan oo door ah ayay ka qaateen runtii taabagelinta cadaaladda.
Runtii waa soo dhaweynayaa barnaamijka digitalka ah oo notaayooyinka runtii loo raray. Sidoo kale waxaan rabaa inaan aada usoo dhaweeyo notaayooyinka oo runtii ay aada u quseyso barnaamijkan oo saaka iyaguna qayb ka ah.
Barnaamijka notaayooyinka danabaysan ee e-notary ayaa la filayaa inuu wax badan ka bedelo shaqada, gaar ahaana ay meesha ka baxaan waqtiyo badan iyo sidoo kale iska dabureegi jiray, iyadoona hadda wixii ka dambeeya ay si toosa u wada shaqayn doonaan shirkadaha notaayooyinka, shirkadaha ganacsiga iyo wasaaradda cadaaladda Puntland.